stereo, stereo, kalangu,
stereo, kalangu,
ritme de DJ,
stereo, 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 kalangu.
Yande joina yitodi emin tagi sappo jo studio kalangu gondo onan kettini nani habaruji menni e fulfulde di min Umaru janganta on dara habaruji menni on nanan dume woni dimma cubaki hano horaku leydi nonni lawol aranol ngada do hano mali nonni sigilaagi di hijjore hitane dubyaade sappo e geetati no halaka hano fedde ko ho wurtini yaasi nonni sigilaagi di timmi dume kulle hano kadaadi nanne noy halamu wontiri yewtere men pindinol hande yeccata kona dow hano garbinol nonni ko hande hano talkuru laamu nanne bien kiite laamu leydi Niger hadi tokkomi onna pittol hala der kibaruuji men cubaki horaku leydi ni ko hitane dubede sappo e getati do fi ano rafi denaku no hen cubaki kini wadama hano wakkati ko biddam bongaku ngu no der wuroji kewdi ko fi hano bondo nonni ko lamugo wawta hadi nonni hano taykaki der bangejo gon don wamdandi enni be studio ano tamani nonni Maryam Kulbari o fantini hano bandimi nonni Umar Hamma firtani min halaka
cubaki leydi gadaki alal bitti ngal waɗiri no woɗiri e ley galluji gon ko saɗorma fuu heɓaka nder mon e nder région kay kolikoro e ley commune bamako bakonimɓe cooda e cuɓaki kin ɓe botake no woɗiri ley nokkuje kay sikaso kolikoro mofti gawo e bamako yerno fedde ƴewtintode cuɓaki leydi mali wi waɗi muyɓe botono yimɓe ɗiɗɗiɗo nde fedde du nimɓe ujunaji ɗiɗo watti e ƴewtinaki cuɓaki ki heɓa ki waɗira no woɗiri caka leydi ni yaade soɓɓirde mum nokkuje kewɗe keɓay wottude gam Allah e kippitanɗe tawi du gomnanti wino ko nimɓe kemen jeegom e capanɗe nayo e nayo kamɓen woni heɓay wottude ɓe gala e laamu ɓen do mbi'i biroji keme jeegom kan en maɓɓa gam Allah e rafi ndenago ko tawa wala fuu ko wawi andinede dow cuɓaki kiginam no dewtere kawjinde cuɓaki nden wiri ministre kawjiɗo filla nder reedu leydi on balɗe joyi woni ko hokka e haalde keɓɗo
jangora cuɓaki horaku leydi ni hano lawol aranol nonni mo mali waɗama hano kawjiɗo e filla cuɓaki kini ko leydi mali gonɗo ɗo hano jonde dow hoore mum nonni di leydi mali holli dimma hano lobbo keɓaɗo nonni dow fi cuɓaki ki nder leydi men Niger di himɓe garɓe wotti nonni no waɗa hano pecce capanɗe jeego e jow dow herme nonni nder leydi men Niger di nonni ɗo nder galluje may ni hano Soumaila Cissé kan woni hano yeeso nonni ko ɓurta hano ɗaɗe hano ujunere nonni ko heɓi nonni no Souleymane Maiga horejo seni o fantinani hano bandimi nonni hano Habibou Garba
cuɓaki kin waɗirama no hiɗira saɗornon fuu no heɓaka yande jeetati subaka ki fuɗɗa ki timmina yande jeegom lasara gaɗa yande jeegom sey ɗum hawri ɗo ambassade mo mali kokki fuɗɗa ndenni himɓe ɓuri warde sanne neɗɗo fuu du no haɓɓiti suɓo hoota amma ko yande sappo waɗa himɓe ɓuytiri hannden ni cuɓaki gaɗaki nder reedu leydi kin misali zender maradi en doso en tilibéri en konni en ko mu'en ni heɗa ɗo ñame Soumaila woni yeeso nden IBK no dekki himɓe gari take sanne dow hemre ɓe ɓuran la soytato hannden ko nange yana ɗum andan moye ardi
oya
fedde hawjine e fi sigillaji hijjore ko ho nonni waɗi kawral mum talata hano bittine nonni dow fi sigillaji hano hijjore den ko timmi dow haala kaɓe kaali ni wakkati kawruno kokoɓe habaruji nonni dow hijjero hitane ɗuɗe sappo e jettati nonni no nder hano majji nonni kulle kaɗaɗe nanne nonni leydi saudiya Jibrilla Boukary ni o watti dane yaago e alhajiɓe nonni leydi men Niger di nonni wakkati on ɗon ni hano jella molyama kenda o yewtidi e makko
La cola est prohibée au-delà de 2 kg.
Boro hunde non ko hada wittade kiloji didi. Wodi du ko anda non to enda makka. Hijjoytobe leydi meden Niger no andani dum. Gambe mbi'i kijjoytodo gado lewru woru hana wittade goro kiloji didi. Polisiji yade gendarmeji tawadi jipporde lanaji piroji ben fun andani dum. Ko nimbe fu andani no. Wodi du gineji liodi ko be jadata e mun. Dun don fu no godi to enda makka. Filla hijjoytobe yarobe gineji duddi kanjon du dubi didi ni joni ko nimbe makka no
gaddanamin filla mum. Yimɓe fuu basi gattoji gineji potorɗi jadata e mum. Sai ɓiɓɓe leydi Niger, hitande hikka nde min keɓɓi min pamri e maɓɓe e waɗande hijjotoɓe leydi Niger basi potori ko wattata gineji. Jo hijjore hannda ɓurde kompule ɗiɗi ma tati, koori fuu isabuji ninon.
Nonnon ni nder habaru hano keɓaɗo nonni to agen suji ɗi leydi men Niger nonni hano avion ara nonni himɓe aran ɓeɓe puɗɗam e yaago ni hannden jemma de nonni. Nonnon ni hano kenga hano alal nogay e jeenayi lewru juillet hitaane duɓe ɗiɗi e sappo e jeetati ni kan woni ñalaane laawol hano nogay e jeeɗaɓol ngol nonni ko pittol hano battu jooɗa kaalel nonni ko leyɗi nonni ko waɗa nonni ngam hollugo hano barke ñalaane de nonni fedde hano duruudingo e jokkol enɗan nonni leyɗe men ɓaleeɓe nonni jonde jam e jehol yeeso nonni e dartingo laabi démocratie ɓe gaɗi kawral to wuddu hano maɓɓe nonni himɓe jaaɓe to pottal ngal ɓe jaccakina dow kulle hano kewɗi nonni e noyi dimma hano margal siyasa hano kawjiɗo jawdi e dimma hano himɓe nonni mbiyen ni hano gurna himɓe nonni nder duuɓi nogay e jeɗɗi ɗum ɗume woni jehol yeeso ko heɓa nonni ñalaane hano somude e tarik leydi men Niger di nonni hano gaddunde laabi démocratie nder leydi non hoorejo repad nonni Saydou Abdoulahi o fantini bandi min Michel Didier.
Malgré
bani ko wi'a der dewtere laamu leydi meɗen fuu no laaɓi saɗormaji no tawa caka himɓe politique ngam nde en ƴeewi hannden wala kettinantoɗo bandu caka pelle jinganoɓe gollooɓe leydi e gomnati kan en ndunona kan denne minen e giɗe amin no haani himɓe duruwo ko watta jooɗa haale waɗe himɓe paama du ko leydi Niger din kayrita himɓe goodi en fuu du kawti e mayri himɓe nangodira sengodira enɗam laato inno goto baaba goto kuɓita hakkilloji mumen har laaɓi yaade yeeso hannden leyɗe ɗe girra gonno durwa ko watta potal heɓo caka mum amma hannden wiye nder leydi worri yimɓe calo narrude neɗɗo fuu ko hoore mum tan watta nder mayri ɗum kay hegaki
avant de penser à eux mêmes
nani yewtere natunde caka makko e Michel Deji. Nonnoni fa hankasen dow ñalaane laawol sappo e jeegoɓo nonni ittanaane nder pamral nonni kawrel hano pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi nonni Liger nonni gomɓe no durwida e laawol laamu hawjinu e jawdi gollirteni di hitaane duɓe ɗiɗi e sappo e jeetati nonni ɓe kawri kengal subana nonni to wuddu hano maɓɓe nonni alternative espace citoyen nonni koɓe gatti yeeso kan woni ɓe sowa bawɗe ɓe durwida e laawol ɓe durwida e ko ɓe gatti yeeso kan woni har ko ƴeewata mbiyen ni hano bandimin nonni o yewtidi e Abdourna ser noni Saydou.
Nous estimons qu'il y a des choses à corriger.
Miɗen miila ko no woodi kulle kaanaaɗe moƴƴini ngam tawaaɓe nder politique na ardangal gom nder leydi meɗen no kaani battita huunde fuu ko wi'a waɗe no haani ɗum waɗire no dewtere laamu leydi wi'iri ɗum ngam ndeni iɗum ɗon iɗum waɗire no haaniri to kulle gom gaɗataake nder gollirɗe naa dow filla yahdu yeeso leydi. Misali banndiraaɓe amin yoofaaɓe heccikeenga ɓe mi hi'ay fuu ko ɓe gaɗi ko foti ɓe nanngani ɗum komin giɗi woni yimɓe fuu paamana kulle ɗe ko watta yahde yeeso neɗɗo amin fuu annda ko waɗa de gonga du irni he bandum hiɗɗa
vraiment c'est ça qui est recherché.
Horejo gomnati Birji Rafini hannden altine de nder galluje may ni o ardake batugol nonni batugol ɗo kan woni ko kokkol hano barjaari nonni yaade e sukaaɓe gaɗuɓe hano tewtewru jannde ɗemgal wuro nonni kanƴi nayi no hawsankoore germaare fulfulde e bari barire nonni hano sukaaɓe hano cuuɗi aranni nonni CI kan he cuuɗi ɗiɗaɓe nonni ko wiyete CPE nonni to ministre hawjine e mbiyen ni janndeeji potorɗi nonni hano dow ko ƴeewatta tewtewru du nonni o holli wiide hakkikka ni ɗum nafaka no yaade e sigilaaji ɗi leydi Amérique woni no nga ngam semɓintina ɗemle wuro nonni nani haala natuka caka Moktar Mohammadou e Dawda Malam Marti.
Hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e joyi wakkati sigila o singa ɗo nder leydi Niger pelle balliroje gomnati mbi'aana ɗum suɓo ɗemle leydi meɗen nayi dow ɗemle jeenayi e nder mum sukaaɓe gona no ekkintini nder janngirɗe leydi meɗen du ɗemle sappo sukaaɓe gona no ekkintiniri nde Allah hewtini en mawuuri baalokoliiji gomnati kan en du naatan tewtewru ɗum ngam ɓeydaade heɓake sanne dow filla janngi nol sukaaɓe dar ɗemle mumen subaka o suka janngoɗo ɗerol gol he hawsankoore hikka naati jannde tawaaɓe classe uji jeegon hannde mbaawa jannge ɗerol faransiire ngam ɗum hana ɗemngal maɓɓe tawi kaake gom du holli ko jannginol nder ɗemngal suka no wallira ɗum
sanne.
Ɗuuɗal ni jannginoɓe moƴƴinɓe talkuru bakka nonni du hitaane duɓe ɗiɗi sappo e jeɗɗi nonni fawranden jomɓe joɓɓaka ceede maɓɓe nonni ko watta hano lebbi tati ni iɓe domi ceede hano keriiɗe ɗin nonni ɗum waɗi ni comité maɓɓe o hawri to sarusi hawjine e filla hano mbiyen ni sigilaaji nane mbiyen tewtewru bakka nonni hannden ni ɓe kolli ko fi maɓɓe o nonni gaddowo narra nonni indirteɗo médiateur leydi nonni no Aliyo hano Cheibou Oumar tawa nder himɓe ɓe nonni o fantini bandimin Gungu Mohammad ɗantani.
Nous attendons toujours.
Miden do mi puddon jobdi din. Dum wadi komin tawado. Min jeyi to ministere hawjinde jandeji mabdi din famin jida e ministere. Min jidi e makko o haldi ami. Min gari ba min kanani horeji service kawjido tewtero. Kanko du o halani min do ko andi hemu. Min jari bojji ami to kawjido filla narral bibbe leedi on. Dum do wadi komin gari hande altino. Gannande ko kawjido narral on vitamin do mu. Jobdi din fuddino le wakati mu. De dudal mabbe fu yobbi daka do nimbe ujunaji njegom dudal amin fu heba en jobdi halaka kaltenka
na pas vraiment été payé jusqu'à présent.
Leydi arewani hebi lamido keso nonni Amadou Sabo nonni mo duubi chapande nay e jeego o nonni mellama nyande asawe nonni daade chapande jeetati e go o kan o hebi nonni kanko do hoodi nokkure Amadou Gawo nonni mo heddaaki nonni nani halaka lamido Amadou bi ni Sabo halani jaadimi nonni Abdul Razak nonni da Yuma
cikin wartin kinika
kwarai dar weltare mauni tawami hande mido yetta Allah mido yetta du warbe do fu jo wurobe e himbe leedi arewo bandirabe an tefidi be be pamadu o gam min fu kauti lamugu wadi min tefidi ana gam min gira wadi dum en dan tageta hakuna amin neddo mabbe fudu watta jungum ko watta leedi amin di e dake himbe mayri du nafaki demal durngol e luma ko himbe tawi dundu hana sembin dini mido hidi du himbe do tano lamu ga hana hande lamu fu
der andi nore de leede CDAO wadi nonni der pewtal galbe gadi hano noga e go yaade noga e didi lewru jier do der gallu nyomen do fi hano siri hano baylol ciede gote de leede men CDAO nonni be andi ni wiide ni jehol yeso hebama do fi luma ko nonni leede hano duniyaru ko hitane dubbe didi sappo e jetti nonni nonnon do hano ko be kolli wiide ni do fi luma ko gudo hano jehol yeso no hebete ko hitane dubbe didi sappo e jetti der andi nore de be gadi hano kengan nonni der pottal galni be gadi gallu nyame noni o kokki hano har ko ciewata lawol be kolli bide ciewtinaaki no watte do ko ciewata laabi lobbi hano hebe do sigilaaji hano baylol ciede gote de leede men CDAO non non ni har ko ciewata yewtere men pindinol ni hande yeccata kuna do fi garbinol non ni ko hande latake luma ko do der leede men Niger di.
Le code pénal du Niger a toujours
deutere kite leedi Niger abada ko no hadi pide bara dato laamu gol hembe e chapande jeddi e jenayi ko deutere kite leedi no wodi laabi di hoji kando fiide bara e mohana pide bara nayejo modubi chapande jeego no wodi laawol e fiide bara mane lardudo kando no way fiide bara baka himbe be limtumbe wala he neddo fu laati do no yamde no yetti Allah ko naati pide bara no torra bibbe leedi fu laawol no wodi jomu nodde to sudu saria mane do gattudo sukamum pide bara mane watta bi goddo pide bara non wodi lawon gol dewtere kite leedi hokki jomun nodde to sudu kite lawo lamu ko jangol ildubu jinaaji didi e sappo wi ko neddo nani nodde to sudu saria dun do mardi bondinam denne gacce mawdo wadi kanon halama nde anka e pide bara bi goddo burduda no hani nangeda himbe fu no bay kawrude e wadde fedde mu e amma nimbe kawri e wadde fiede fiobe bara fuuno wodi lawol jomun nodde sudu saria neddo latido mo hennon fuuno de watti pide bara suka do labi kono wurdi e majjun no hani kando nangede e fa hande wadobe habbidande e sukabe ngattabe le pide bara mida andi ko der dina witake konfiam bara hande gam mida wandi e rafi dum wittoto amma e der lawol adina wakati fu mida nodda modibe der ekkitinol sar tobe malan aladune o famtirmi mi fawodi do pide bara dina kono hadi dun no wodi inde neddo fiyata bara de wakati on wittake hanana acca dum ko nimbe jardoraaki woni ardibe pide bara be ko sabi ko be acca gandudo bumbo gacce mawdo no gacce fu wawa burde e gattol sukabe rewbe e worbe pide bara jewo ndaro gattudo suka potudo jande lekkolo pide bara noy ngurda jomun latoyto jango denne suko on dom torraji fu ko tawa hen no wawi hewtade dum
les expose a toute forme de risque dans la rue
to madala doni min derna to an habaruji men e fulfulde sayni ketno don an habaruji di e hausan kore
ketine sigilaji studio kalango kadi to tawa don der duniyaru do facebook studio kalango
facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum